I feel your boy Joe Bix. Just see yourself, brother, see me. A move for, brother, see me. Boom, my head. Kuchiza, kuchiza. Nina, tanka, kuchiza. Kuchiza, kuchiza. Lerum disco, nino kukesa. Kuchiza, kuchiza. Nina, tanka, kuchiza. Kuchiza, kuchiza. Lerum disco, nino kukesa. Monday to Sunday, kuchiza. To fire if you got no pesa. Pesa. East or west, kuchiza. Kubak fakutaiza, death tava na kutesa. Kutesa. Wamakalori kazine kuogerako. Kweka bikule, oli waka binako. That's why, bagena mufako. Anyway, kwate kubadeyo. Osibire kukameme kakakoyo. Fireband, ndaba chikuteyo. Ngatuli babili kukute mchi watocho. Tiketi nzifunye, tugenda Chicago. Kucheza, hey. Kucheza, hey. Nina tanka kucheza. Kucheza, hey. Kucheza, hey. Lerum disco nino kukesa. Kucheza, hey. Kucheza, hey. Chibali chotu kubamu onzi dukiza mazina genera bidamu tuwa gazi na nyona valenzi katuli wamu ngabu malosi kamu mwaso notu kubasha kupo ko po koto ngakwata kama nyima na watu de kulukato atikava nga kazi na kava londemu ngabu kazi na buka buka ngangu deloto ngato kechi kuja waka wa majega nato ko po koto kanote weta gamuchira ya dogonde chiwato ko po koto kucheza, hey, kucheza, hey. Nina tanka kucheza. Kucheza, hey, kucheza, hey. Lerum disco nino kukesa. Kucheza, hey, kucheza, hey. Nina tanka kucheza. Kucheza, hey, kucheza, hey. Lerum disco nino kukesa. She a girl that I made at the club next so. She my coach, figure them Africa whistle. The thing only that I can for wrestle. So kumufu na mwana figure to hustle. Pretty pretty girl, we go on a beat. Mukwano kwa chimerika siku yomoto. Kala ya tota tina jivikanya wato. Hey girl, come till it done. Spend me a dime like no man's land. Wiggy wagga, reading behind. Me like your spongy, biggy booty bum. Kucheza, hey. Kucheza, hey. Nina atanka kucheza. Kucheza, hey. Kucheza, hey. Lerum disco nino kukesa. Kucheza, hey. Kucheza, hey. Nina atanka kucheza. Kucheza, hey. Kucheza, hey. Let me go.